We dada kumbe unaloko nyuma zungusha. We dada kama unaloko nyuma chechemesha. We dada kumbe unaloko nyuma zungusha. We dada kama unaloko nyuma chechemesha. We dada zungusha ata kama mbele ya masela, wala usiogope ata kama kikubambia. We chechemesha ata kama mbele ya masela, wala usiogope ata kama kikupapasa. Woneshe misipa kiuno chako kama feni, una kizungusha unashuka mpaka chini. Tupishe kidogo watoto mkae pembeni, unola usasiri na chezo hadharani. Kumbe mtanga sambono meka kando, na kanga kiunoni basi cheza kibaikoko. We dada kumbe mzaramu sambono meganda ganda, na kanga kiunoni basi cheza ilofanga. We dada mbagara we wabuza we watandika we minataka nyonesho. We dada mbaruti we na gigi we na nama pozi minataka nyonesho. We dada kumbe unaloko nyuma zungusha. We dada kama unaloko nyuma chechemesha. We dada kumbe unaloko nyuma zungusha. We dada kama unaloko nyuma chechemesha. We dada unangoja nini ingia kati basi, kijora chepesi kimesha loa na maji. Unogopa nini uoneshe mambo siwazi, na mzuka umepanda kwa nini usimwage rasi. Basi twende bigri chari chari, bigri chari twende, bigri chari chari. Kome panda na shetani bigri chari chari, bigri chari mama, bigri chari chari. Kome panda na maruani, inataka none kati, nione machura. Wasoingia kati jamani siyo machura. Minataka none kati, nione machura. Wasoingia kati jamani siyo machura. We dada kimara we, wategeta we, wailala we, minataka none show. We dada kimara we, wategeta we, wailala we, minataka none show. Aniko ni mimi apa, Basco MC. Awe ara DJ Chazi, Chazi, Hassan Wizzy, Wizzy.